baby Fizzo on the beat.
Balo balo kijana baro baro, mwana ingira ndo ni kuchape mkwacho. Venga kona sura na madiambos jambos, kamni kupigishe riba za kanairo mambo. Kujitepa weta tesa meza, zuru pressure setan kujiweka. Tunameta sosi neko kwa nature, ketchup kupepeta goti na piga bega bega. Frakata sakata yomkola, rada na kama tena mkemba. Kichapa lazmo na kam tena, kichapa sana utazampenga. Sabula sigidi Mikey, wakati yo gambachi storichi kuwa muku kabadi.
Balo balo, 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 balo balo.
Muwala nyenya watu, mudisco tuzine valu valu. Machingri na meza kavu kavu, bila chesa wanaleta na zigagu gagu. Chipo masala na kingo kotika,
niko na ndanya na nipo kotika.
Nasika na gawa kama soko mchinga,
anachanganyo na maloko nika.
Sabula zigidi Mikey, wakati yo gamba chistorechi kuwa muku kabadi. Combination kali kama ragwa na mariabadi. Zigidi yo musipi, nsipide mudangari.
Hot, 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 hot.
You bend it.
Hot, 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 fire.
You bend it.
Hot, hot.